I make my money simple.
Yeah, the way I make my money simple, you already know. I start make my money kwa kuhustle na kuflow. Nilianza kuzi make make kwa kuzati show. Now see what I'm going do kwa remix na Joe. Yani like so so, round in a piga za ko. Nazikari shoge nini zo marapa form 4. Makini mulize Joe, ushindi ni KO. So what you wanna tell me nigga na nakilisha dio. I make my money simple, pole ka upendi. Na soki na napozi make twende kuspendi. Sometime nazi make zo mapod na madala. Na sinaga mtu kwa kukesha bana enda kulala.
No money, no honey, cash, cash na mabangaro. Cheza kingarero, gonga pia na super kangaro. Take five, bisho kwenye show za Joe. Joe pase kitu live, money simple, pose the road. Make money, take money, make money, money simple. Enjoy haina, haina Rose, Lois, me the Lincoln. Ukini cheki, mini brother, flane, niko simple. Alafu kwenye bata zao, oh no. Simple, roll ya kirasta, niko faster. Kuzi saka, mini master, mini duster, mini pata. Brother, kaka, boss, money, black panther, black chatter, black kacha, black everything. Black kama jigo, mini pata.
My money simple, I make my money simple.
Yo, I make my money simple, kama vile simple and clear. Msada staki, sitaji, sito fear, kwa ambia, sinywi beer. Hivyo, ndivyo, ilivyo, kama mnavyo nijua. Pesa flani ya kimahesabu, hisabati, isafakti, itifaki. Mezingatiwa, when we get it, it's a party. Hivyo, ndivyo, ilivyo, kama mnavyo tujua. Na move na gang langu kama sisimizi. Kwenye straight line, shit seems easy. Money in sick, so I get busy. Na pesa ndo ina shake hands, make plans. Fia inaweza make sense, uki hustle bila freezing. Pesa ya kutoa shavu, I call it dimple. Mshikaji flani simple, so fresh, so clean, so damn evil. Watoto zuru wanatulaki, mfukoni tunalaki. I guess we feeling lucky, hakuna zeshen. Money talks and I am the conversation. Hela ya kumlainisha mtoto, I guess my money simple. All about my money and I'm simple.
My money simple, I make my money simple. My money simple, I make my money simple. My money simple, I make my money simple. Simple, my money simple, I make my money simple. My money simple, I make my money simple. My money simple, I make my money simple.
So me, mina taka San Pablo. Migeuze pesa ndo iwe cigarette. Kinyaka nitwe salamu kwa watch walo ni underrate. Michano nikitoa kwa county zizame cash. Wone mdogo mdogo sino niki elevate. Yo, bazi na ladha tamu weka na swags. Ngoje mudo fike ili niweke pesa kwa bags. Zikikaa mwaki otakujaga wengi for hacks. So kizuri ni makini joo kumtak. I make my money simple. Zingatia sana hizi info. Zishangai mulini suti mdomoni ni kiko. Ningaki challenge ya Chicago sana kisa pimples. Hela nyingi fukoni kama kampuni ya boh. Na nakubali pesa sabuni ya roll. Skose uone jinsi unageuka sabuni ya cho. Umaskini na ukataa bro. Squeezy nikilala nota kama nina sign deal na mo. Simple.
I'm so fly, money ain't papers. These niggas ain't sh**, no data. Na wamuda na watoto stabe. Since I got the money now they say okay. I make my money simple, right? You know my money make me fly. In 24 I'm catching flights. So here we go, all eyes on mine. Shay City, Star, Miniko City, us. Phone fully put a zero, no kukesha bar. Keep in the 90s, a star, I'm in a mini bus. Spin a mini boy, you know they call me mini star. Yeah, don't say talk. Kama ni lippy, who I'm chongo, I'm neoni. Liko sober now, but I'm not that lonely. Cookers play some for my fun. I make my money simple.
My money simple, I make my money simple. My money simple, I make my money simple. My money simple, I make my money simple.